Take five now. Five. Yeah, tulikutana kwenye barbecue. Mtoto level zake level chuo kikuu. Oshinembu, nataka ni kufam, yani hilo tu. Umekuja na nani sema dada juu. Mi nataka ni jitosi, yani usawa huu. Nimekupenda bure na sidhani kani dhambi. Umenichanganya sana na iyo yako rangi. Body lako, figure lako, sao mamsangi. Wengi sana humu ndani, wako hawatambi. Yani pressure. Bana Nazoro na Afsa Kazinja. Unapaga misa. Na mapozi yako kama ya kininja. Mama koja, jipi unataka order. Iwe ndani ukitaka nja boda. Yeah, geuka nyuma, show me your baddest body girl. You got big ting girl. Bring a friend over, bring girl. The way you bend over, bend girl. Bend and I'ma tell you straight, guy, you the killer. And I own those killers.
Ja. Yeah. Tangu nimefika kuna wewe tu. Umeniteka kama ya juju. Jo karibu yangu nipate na furu. Na mama wendo moto kwenye baba kiwa. Baby girl you got me crazy.
Yeah, nikikutazama naona kabisa unaitaka. Acha woga basi, embu ondoa mashaka. Hata mimi ujue naipenda naitaka. Na washikaji humu ndana shatupa baraka. Si tuaralishe mahusiano. Tatizo nini, yani nini sasa kwa mfano. Usogope kuhusu ref, mapenzi siyo kimo. Mina toka Mbeya, mtoto njapata ya imo. Yani chapa ilale. Nipe uone na vyo score kama amu kile. Maradona, Bedi Pele, yani enzi zile. Acha mapenzi atawale. Mama koja, jipi unataka order.
Iwe ndani ukitaka nja boda.
Yeah, geuka nyuma, show me your baddest body girl. You got big ting girl. Bring your friend over, bring girl. The way you bend over, bend girl. Bend and I'ma tell you straight, guy, you the killer. And I own those killers.
Ja. Yeah. Tangu nimefika kuna wewe tu. Umeniteka kama moyo juju. Jo karibu yangu nipate na puu. Na mama wendo moto kwenye baba kiwa. Baby girl you got me crazy. Wewe tu. Matani mama meni soma lady. Nakuna wewe tu. Wepe kendo nakuona baby.
Another one. Touch.
Take five now.